Miriam Mish,
it's Amadon on the beat.
Wendy and your tatamani. Nilopewa na jalali. Yani ndoto yangu ya tamani. Nilo otaga zamani. Nikuite mama sita. Ama senyorita kipenzi cha roho. Napendo navoitika. Pale napokuita lazizi wa moyo. Acha nikusifie. Manuna nipa sababu ya kufanya vile. Na nyimbo nikuimbie. Nikupoze na gadhabu isikuzidie. Kiono cha Vera. Macho kama na wida. Mtoto tekil. Sura shepu ya huda. Mtantari. Baby Jackie Vanilla. Moyo unge kuwa kitab. Ufungu kisome baby unge nyelewa. Usijo kapata tab. Nikoleze penzi daily nitanogewa. I wanna sing. I wanna sing love song for you. I wanna sing. I wanna sing love song for you. I wanna sing. I wanna sing love song for you. I wanna sing. I wanna sing love song for you. You're my everything, mtoto figa nane, I will forever love you, my Afri queenie, ukini pasilali, ni kwichi kwichi maimu, eh, nipagawe penzo seme ni merogwa, niwe chumfu nikoleze kwa mboga, kisha onja useme ni menoga, kidani charoho, amu nipepe ni mishini kuchore, upendeze ki melodi sinzore, uniamini ki mwana mlokole, kidani charoho. Moyo unge kuwa kitab, ufungu kisome baby unge nyelewa, usijo kapata tab, nikoleze penzi daily nitanogewa. I wanna sing, I wanna sing love song for you, I wanna sing. I wanna sing love song for you. I wanna sing. I wanna sing love song for you. I wanna sing. I wanna sing love song for you. Basi nyanyuka tucheze mama. I wanna sing love song for you. Nikudekeze udeke mama. I wanna sing love song for you. Basi nyanyuka tucheze mama. I wanna sing love song for you. Nikudekeze udeke mama. I wanna sing love song for you.
It's a Madonna on the beat.